Tunapiga sherehe, agizi ya ukewe, tunapiga kelele,
tunapiga sherehe, agizi ya ukewe, tunapiga kelele, kanashika penyewe, gold gold kimango tova 1.5 from design ya omo mse you guy my guy tukundaka skama kawa na machaji no mine tulisaka tukapata yondo tamu wa life tukoma vitu tunaserireka ni kupima na wazimu masha bila pressure kujivinjari muhimu na shingi kutesa hizi area muatibu pori kona pesa ulenje kona kakitu spending spending sakul wanga ndogo ya mabrechi brechi suzu waga zogo tuki step in the scene umba mdogo mdogo tuki let in kastima kuna mseko na makasiriko tuki kapopa kuna kuru rudisha kifuniko mwaga kadotu ya wahenga kama Steven Biko alafu choki unatembeza adi kokoriko tanya kutiko na mashelenge ni kuserere kango kwa na mawezere tunaserere kaflame jama pekele ni kuserere kana piga makelele tunaserere serere serereka serereka hapa kame waka tunateketeza tunasababisha tunatekeleza pesa ndo kusema tumetengeneza serereka serereka nengiza bari ridi mnatetemeka ukichoma picha inaeleweka ni vile kameshika ni kuserere serere
serereka serereka hapa kamewaka tunateketeza tunasababisha tunatekeleza pesa ndo kusema tumetengeneza serereka serereka naingiza baridi mnatetemeka ukichoma picha inaeleweka vile kameshika ni kuserereka panda meza leo hatujali ukitaka vuta shashamani hatutaki vita haja gani watu washikane hadharani tujivinjari bila maswali na usiwori kuna makali
serereka serereka hapa kame waka tunateketeza tunasababisha tunatekeleza pesa ndo kusema tumetengeneza serereka serereka naingiza baridi mnatetemeka ukichoma picha inaeleweka ni vile kameshika ni kuserere serere
serereka serereka hapa kame waka tunateketeza tunasababisha tunatekeleza pesa ndo kusema tumetengeneza serereka serereka naingiza baridi mnatetemeka ukichoma picha inaeleweka vile kameshika ni kuserereka.